quem sai logo de nesse my love love de nina teriguao eringa senu teriguao ngeza kunyanja baby girl nyamba nawe bapekao teri kubukenke kontate kugamba kongwa tate bolinda queen ya sokade mafuga Uganda sokafe Kavu mfumbi ronze mfumbi wekuwa kuzimba manya yenze fundi uba wana wakanda wa nina lafu wajinda wa baby just we sigame kunze nange nisigame kugwe uruma nyechiri mzi wano tenda kocha tenda na yeko sanzenzi
lafu jendesi
kocha tenda na yeko sanzenzi
lafu jendesi
kocha tenda Ndi wakati balibata Tuli mu Uganda nga nyumya be Rwanda Mwabaletera abantu okulwana baby Nawe nsemeza mu kifuba Nange nkusemeze mu kifuba Omuli nga maziga ensuwa Temanyi mulavu oli machuwa Baby love love eluma Temanyi musujja Ey mpako mpako tonumya Balilavu bagisera Ey Just we sigame kunze Nange nisigame kugwe Uruma nye chiri mwenze Wano tenda Kocha tenda Na yeko sanzenzi
Na kujendesi
Kocha tenda Na yeko sanzenzi
Na kujendesi
Kocha tenda Na yeko sanzenzi
Na kujendesi
Kocha tenda Na yeko sanzenzi Kenke kontate Kukamba kumwatate Bolinda queen ya sokate Mafuga Uganda sokafe Kavu mfumbi ronze mfumbi Wekuwa kuzimba manya yenze fundi Bawana wakanda wa Nina labu wajinda wa Baby
Kocha tenda
Na yeko sanzenzi
Na kujendesi
Kocha tenda Na yeko sanzenzi
Na kujendesi
Kocha tenda
Love
you,
Jesus.
Kocha tenda.